nishachoshwa na kulizo na mapenzi hayaamini tena. Ameipoteza furaha na wanadamu pokea wanajema. Hey, usema ni pretend siwezi, vigwago nime fall in love. Tujenge wote mji mwema mapenzi, I wanna give you good good love. Kuficha ficha nimeshindwa siwezi, I will you want you be my love. I need your time and attention to show you the real meaning of love, love. Love was ukinipa, utanenepa, na mini mima penzi ndo ataongea. Tena naweka na nuta, mabeki na shusha, I really wanna love you. Oh baby, oh baby. Oh baby, oh baby. Oh baby, oh baby. Ila imanishi nitakuliza mwaya, kila mwanadamu na uwaka zake. Usijewaza kujalipiza, ukanitesa siye natia mwaya, kila mwanadamu mapungufu yake. Kivipi ni kuinjua ina kukona toi, eti nijeze na hisia zako wewe. Mikwako sina mpango wa kando, ninachotaka ni mapenzi yako. I know you don't believe in love, in love, in love. I go make you believe in love, in love, enough. Oh, I swear, love was ukinipa, utanenepa, namini mima penzi ndataongea. Tena naweka na nuta, mabeki na shusha, I really wanna love you.